Shalala, shalala, oh na 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 na. Shalala, shalala, I'm Mr. Feed the Spice. Shalala, shalala, oh na 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 na. Shalala, shalala, ah, let go.
Mungu kachukua muda.
Sisi ni wamana.